Dino bagwe somotelele imebondia na igulumba ibumi manizitila Jesu ulaga nkamanisha dagajiswa imalwazi imanji manji pele wagandi ponya ijoleja mchobo yuwa wesu tajibonu ibonu dino bagwe somotelele imebondia na igulumba ibumi manizitila Jesu Lagan kamanisha, dagaji swa imalwazi imanji manji pele wagandi ponya, ijoleja mushobo yubagusu, taji boni boni lino.
Tere la kumulumba Jesu chatemba mutalabala, ibumi matutirila Jesu, obutabu boni boni. Kamwa malwazi watala kwaneze baba mwihaka bachaya.
Baganduma ijisabota takamboga kupamebo Damana ndika mutonde upasu ilia kulubyo obu Baganduma igembeta takamboga kugolwa mebo Elebo wakandi una Jesu ndakaleka kupamebo Kakago ndili mumuzi watata ndide utandabala lino
Tere la kumulumba Jesu chakemba mutalabala Ibumi matutilila Jesu kubutabu boni boni Kamwa malwazi watala kwaneze baba mwihaka bachaya Tumu wameza gasimbe Jesu kuya kutwingula Tere la kumulumba Jesu chakemba mutalabala Ibumi matutilila Jesu kubutabu boni boni Kamwa malwazi watala kwaneze baba mwihaka bachaya Tumu wameza gasimbe Jesu kuya kutwingula
Nino kamu wa mutelele kama mani no kwa mana ndila kala Noba mwimula suma tuputa ula wanka kuyala mumadilwe Umi waga muja na muga intu njina ula suma igaputa Waga mugu ya kutikanzi ula mbaka kuyala kumadilwe Kata ninga abu kayala kuli umbi walo waga wabasa Bagwe suibu mitu upegu mami kuyabu tulele galino
Tele la kumulumba Jesu chakemba mutalabala Ibumi matutilila Jesu kubutabu boni boni Kamwa malwazi watala kwaneze baba mwihaka bachaya Tumu wameza gasimbe Jesu kuyabu tuimula Tele la kumulumba Jesu chakemba mutalabala Ibumi matutilila Jesu kubutabu boni boni Kamwa malwazi watala kwaneze baba mwihaka bachaya Tumu wameza gasimbe Jesu kuyabu tuimula
Noba mwimwa sigilwa mapenzi ula wae wapa ibele vitule Woka kumunganga mupati nokola uyo kuponyo wevo Pati mwaluba kutimunganga mupati nguje ova wakujulu Mugubula jole kumunganga wagwe waga kujana waga kwa Waga tunguma na waga yeya adila jitabu tino mnevo Waga yeya kuti agwa huya mpari munganga diopona Wagenda waga ganza rwendo lwagwe waga kujana munganga Ulijisitwe ulimumalo moje badela uyanda kuwalino
Tele la kumulumba Jesu chakemba mutalabala Ibumi matutilila Jesu kubutabu boni boni Kamwa malwazi watala kwaneze baba mwihaka bachaya Tumu wameza gasimbe Jesu kuya kutwingula Tele la kumulumba Jesu chagema mutalabala Imu mimba tutilila Jesu Mbobu tabu mboni mboni Kwa marazi mbota wakoneze kwa wamuya babata Tumu wameza kasimbe Jesu kuya kutuimula